www.dachimsafi.com.
Sio kama na kucheza baby, mbona unielewi? Kunitafutia maneno baby, kuteta uchelewi. Kila saa eti mwanamke sina haya, nimetaya, unaniona mimi malaya. Najua leo sijafika home on time, ila usijali nimebeba mautam. Makosa ilishafanyika ga one time, but I promise this the last time. Nisamehe baby, turudiane, kosa si kosa ma baby, tusizozane. You are my everything, my melody, ooh, I'm losing my mind. Let me be your remedy, you're my everything. Baby, I don't lie.
Baby, don't lie. Baby, don't lie.
I don't lie.
Wanna know what you want? Don't lie to me.
I don't lie, baby.
Oh, yeah. Oh, somewhere so bad, yeah. Kusha nidanganya vya kuchosha, hata wasiwasi una. Nitavumilia nitachoka, na moyo wa nyama so wa chuma. Mana shani kuta mengi, siyo mizi kata. Tunazo sana utasema panya na paka. Adina kosa confidence, ya nina data. Au mapenzi ya kuna. Wa unapenda attention, 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 attention. Bila kujali infection, 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 infection. Uye, sambona kila siku naniumiza mimi. Nafanya maneno yako mimi siamini. Mbona kila siku naniumiza mimi mama, nafanya maneno yako mimi siamini. Yeah, yeah, yeah. Baby, don't lie.
I don't lie.
Don't lie to me.
I don't lie, baby.
My baby, don't lie. Kwa mawazo basi don't lie.